Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Bwana asifiwe sana. Matendo ya Mitume sura ya 4 nimesema. Sura ya 3 ni ile show ya Petro na Yohana walipotoka kujazwa Roho Mtakatifu sura ya 2, baada ya ahadi ya Yesu sura ya 1. Yesu aliwapa ahadi sura ya 1. Sura ya 2 wanajazwa Roho Mtakatifu. So obvious wamepokea nguvu. Amen. Sura ya 3 wanaingia hekaluni kama ilivyo desturi yao ya ibada. Ile jambo ambalo wamezoea kuliona, changamoto ambayo wamezoea kuiona mlangoni kila siku, wakati hawajapokea nguvu walikuwa wanaipita tu, wana chukulia kawaida. Na walipopita, Biblia inasema hii ya sasa, baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, wakamwambia yule kiwete ambaye wamezoea kumuona pale mlangoni, ambia hatuna fedha wala dhahabu. Sema fedha na dhahabu mimi sina, ila nilicho nacho, Petro anasema, ndicho nikupacho. Alafu akasema kwa jina la Yesu simama uende. Biblia inasema akamshika mikono yake, na ghafla vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Bwana asifiwe sana. Wakati yule ndugu ambaye alikuwa na changamoto ya ulemavu kwenye miguu yake, na nguvu ya Mungu imemponya, akiwa anashangilia na kushuhudia, watu wakawa wamejaa na wakawa wanawaelezea kina Petro. Biblia inasema wakaja makuhani wakawa wamefadhaika sana, kwa sababu wakiwafundisha watu habari ya kitu ambacho wao hawakiamini. Katikati ya kujieleza sana na kuzungumza sana na kuwauliza maswali sana, kwa sababu wao walikuwa ndio wakuu wa dini pale, na hao watu wanafanya kitu ambacho hakijazoeleka na dini yao. Na mimi nikuombee kwa Mungu.
Yes.
Baada ya maombi hayo.
Amen.
Mungu akupe neema.
Yes.
Kwenye maisha yako ufanye mambo ambayo hayajawahi kuzoeleka.
Amen.
Yeah, wamezoea kukuona ukiwa wa kawaida. But after the power of the Holy Spirit, may you go beyond normal.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
So kwa kuwa wamefanya jambo ambalo halijazoeleka, wanahojiwa. Katikati ya kuhojiwa, mstari sura ya 4, maakida wakatokea. Maakida walikuwa kama askari. Maaskari wakatokea, wakawa chini ya ulinzi ghafla. Mind you, sura ya 1 Yesu aliwaambia msitoke. And mind you also, hao watu wakati Yesu anakamatwa mwanzoni kusulubiwa, waliingia mitini hao. Walikuwa wanaogopa askari. You remember? Wakiwa wamejifungia kwenye chumba, hawakujifungia tu kwenye chumba kwa sababu walikuwa wanasubiria ahadi. Walijifungia pia kwenye chumba kwa sababu walikuwa wanaogopa. So there was too much fear among disciples. Okay? So this time wanajikuta wako chini ya ulinzi wa polisi. Wamekamatwa na wamepelekwa pale chini ya ulinzi na makuhani. Now this is what happened. Chapter number 4, the book of Acts of Apostles.
Yes.
Karibu.
Mstari wa 1. Hata walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani na akida wa hekalu na masadukayo wakawatokea, wakifadhaika sana kwa sababu wanawafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu. Wakawakamata wakawaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Lakini
anasema walifadhaika kwa sababu akiwafundisha watu na kuhubiri katika Yesu.
Yes.
Umeelewa hiyo? Yes. Kuhubiri katika Yesu, habari gani? Ufufuo wa wafu. Kumbuka, mradi pekee ambao makuhani hawakutaka watu waamini kabisa ni kwamba Yesu amefufuka. So the only proof that you can prove kwamba Yesu aliwahi kuja duniani akafa na akafufuka is when we can present the power. Ndio maana Warumi anakuja anatuambia roho ile ile iliyomfufua Yesu. Kwa Yesu alipoambia mtakuwa mashahidi wangu, huwaoni hao watu wakihubiri habari ya wema wa Yesu. Get the point. Hawahubiri upendo wa Yesu. Hawahubiri uzuri wa Yesu. Hao watu wanahubiri ufufuo. Actually, the real message that pastors were supposed to concentrate on is the resurrection of Jesus Christ more than how good God is. So Yesu alipoambia mtakuwa mashahidi wangu, hakuambia mtakuwa mashahidi wangu muelezee uzuri wangu nilivyoponya, nilivyomsaidia mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu miaka 12. Ile kitu watu wote waliona. Fahamu Yesu alifufuka baada ya siku 3 ya kufa. Kwa it was the season ambayo bado nakumbuka kazi zake. Huyu jamaa amekaa mtaani miaka 3 akitenda mema, akifufua watoto wa mama wajane. Alitenda mema, aliwasaidia watu, vipofu waliona. So hawaendi kushuhudia ya kwamba jamani Yesu anaweza kuponya vipofu. No, tuliona. Lakini kitu pekee ambacho kimebaki kuwa controversial ni kama je alifufuka au la. Kwa sababu story iliyoko mtaani sasa ni kwamba Yesu amefufuka. Lakini mind you, kwa wale ambao mmesoma hii habari, mmesoma hii kitabu cha Mathayo, mnakumbuka Yesu alifufuka. I don't know if iko kwenye Mathayo au iko kwenye kitabu gani. Alipofufuka walinzi walipewa hela. Mnakumbuka kwenye Mathayo walinzi walipewa hela ili wasemeje? Wakatae kwamba hakufufuka na wabadilishe ujumbe. Waseme wanafunzi walikuja wakamuiba. Kitu ambacho akimake sense. Kwa sababu kama waliiba maana yake nyinyi mmefeli kazi. Kwa maana wanafunzi wana nguvu kuliko nyinyi. Walikujaje kumuiba? Kwa sababu nyinyi ni askari mna silaha. Wanafunzi hawana silaha. So mnakumbuka mlichokichukua kwenye Mathayo kule? Na Biblia inasema wazi hawa watu walipewa fedha nyingi.
Yes.
Unakumbuka hiyo habari kwenye Mathayo? Kwa wale ambao ni wavivu wa kusoma Mathayo, please wasaidie warudi pale. Sasa unaona necessity, unaiona necessity ya kusoma vitabu vya injili. Unaiona necessity. Now you cannot understand kitu chochote kingine kuhusu Yesu kama hivi vitabu vya injili hujavielewa. That's why I am insisting again my people. Let's read these books. Wala usitaki kujifanya wewe ni das nundas wa injili. Unasoma Biblia lote. Wewe kwa maana hivi nne tu kwanza. Because you cannot call upon the name of Jesus that you do not understand. Hello? Yaani hata watoto wako nyumbani. Wala usiwape assignment nyingi. Mtoto wako ukitaka ielewe vizuri Biblia, asome Mithali, asome vitabu vya injili. Period. Kila siku mpe chapter 1. Mithali ziko 31. Kwa kila tarehe 1 ni Mithali 1. Akimaliza anarudia tena. Mpaka afike wakati ukimwambia soma Mithali 1, anaitiririka. Yaani pamoja na homework zake alizonazo, mmoja ya homework yake kabla hajalala, Mithali sura 1 akusome. Read. Akiwa anasoma pale kitabu cha Kipa and Bilma, asome pia Mithali chapter hii, alafu na vitabu vya injili chapter hii. Kwa mfano Matthew ina chapter 28, it's almost a whole month. You get it? Sasa kwa wewe, hiyo nimekwambia ni mtoto wako. Kwa wewe ambaye hukua na baba au mama wakukusitiza hayo, wewe soma ukubwani. Kila siku jichukulie chapter hii. Leo ni tarehe ngapi? Tunapoanza mwezi wa 9 tarehe 1. Jichukulie Mithali pale sura ya kwanza. Kwa unasoma Mithali, unasoma na vitabu vya injili. Mithali inakusaidia kupata hekima. Vitabu vya injili vinakusaidia kumuelewa Yesu. achana na kukimbizana na Habakuki kwanza. Na niyewa nchoki sema, you will get what to advise your children with. Waeleweshe watoto wako Yesu, wamjue. Kiasi kwamba wakienda mtaani waweze hata kuelezea Yesu ni nani. Mtoto wako akiulizwa Yesu ni nani, aweze kusema hivi, nimesoma kwenye Biblia, Yesu aliwahi kuponya wagonjwa, Yesu aliwahi kufanya hivi. Kuliko muda ambao ungeweza kutumia kumwambia mwanangu mshike Yesu, Yesu ana hiki na hiki. Fikiria, tunakuja kuambiwa na wazazi wetu tukiwa kwenye harusi. Mimi nakumbuka kwenye harusi yangu, mama yangu alipopewa muda wa kutoa wosia wake, mshike Yesu. Sasa kama sikumjua huku tangu huku udogoni, ndio nani? Ndio kile nakwambia, tumechelewa sana. Tumechelewa sana. Imagine hii knowledge ya Mungu ulionayo saa hizi, ungekuwa unajua tangu ukiwa sekondari. Mjini wao angekusumbua. Saa hizi ungekuwa ndio una nyumba za kukodisha, sio wewe unakodi nyumba. Yaani kutie moyo. Ukikomaa unaweza kubadilisha season.
Yes.
Si swala majira wala nyakati, bali mtapokea nini?
Nguvu.
Nguvu. Ninasisitiza watu wa Mungu, tusio bize kutafuta hela tukapoteza watoto. It's very important. I can't wait to have you my brothers tomorrow. I have a lot to share. Bwana asifiwe sana. Mathayo 28 ba.
Yes.
Yesu alipofufuka.
Mathayo sura 28 kuanzia mstari wa 11. Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitwaa zile fedha wakafanya kama walivyofundishwa.
Unajua kwa nini anasema hivi likisikilikana kwa liwali tutaondolea wasiwasi? Maana yake liwali alikuwa ni kama mkuu wa wilaya. Sawa? Anasema neno hili likisikiwa kwa liwali, sisi tutaondolea wasiwasi. Tafsiri yake ni ipi? Mkuu wa wilaya akisikia walikuja wakamuiba, maana yake nyinyi askari mmefeli kazi. Kwanza swala mkuu, kiongozi wenu tuachieni sisi. Lakini hakikisheni mnasema kwamba wamekuja wanafunzi wako afanya nini? Can you imagine how, Bwana asifiwe. Do you see how it is sensitive when it comes to the matter ya kufuka kwa Yesu? Mind you, these were church leaders. Rudia tena pale.
Mathayo sura 28 kuanzia mstari wa 11.
Yes sir.
Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitwaa zile fedha wakafanya kama walivyofundishwa. Na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo.
Wakafanya kama walivyofundishwa. Imagine, people are taught to lie. Na sio tu kudanganywa, wakapewa na hela ili washikilie mzigo. Hii kuonyesha mtu wa Mungu how important money is. So you can have the truth without money and a lie with money. A lie will survive while a truth will not survive. Now, that was necessity now. When they have money and you don't have what to defend, niamini mimi, the only thing that will help us is power. Competitor wako ana hela, kapewa hela, kafundishwa uongo wa kudanganya, serikali iko upande wake, wakuu wa dini wako upande wake. Wewe huna influence mjini, wewe huna kitu chochote mjini, ni muoga, kwanza unatafutwa na wewe, yani mazingira yako yote haya kusupport upande wako. The only thing that will make us survive even into this end time generation is not how much money we have, is how much power we have. Money is very necessary when there is power. Because ukisema unaenda na hela tu peke yake, niamini mimi wako wenye hela kuliko wewe. Na nisikia na chokisema. Wako watu wanahonga ili wazipate hizo tenda. Wako watu wanajuana na watu wengine ndani ya ofisi kuliko wewe. Wako watu wana ndugu zao, yani ofisi unaenda kuomba kazi, watu wana dada zao mle, wana kaka zao mle, wengine wana mabebi zao mle. Wewe una anayekujua mle ndani. How do we survive? Ukisema unapeleka hongo ili upite, kuna mwenzako alipeleka bora kuliko ya kwako. Tunatobu waje. That's why we are taught to believe in power. Mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. So that watu waone kabisa, wakati wanaandika jina, waliandika jina la yule aliyowapa hela, waliandika jina la mshikaji wao, waliandika jina la ndugu yao. Lakini kikaratasi kilipofika mbele ya mkuu, wakati kinasomwa, power iliingia pale.
Yes.
Kiasi kwamba watu wanakanyagana.
Yes.
Wanashikana mashati. Hatujui nini kimetokea. Mbona tulipeleka jina la fulani?
Yes.
Mbona tulipeleka jina la fulani? The power of God was there.
Amen.
As we are closing the last day of prayer today.
Yes.
In the name of Jesus.
Amen.
Mahali popote ambapo.
Yes.
Watu wanatuzuia kwa influence ya nguvu zao.
Yes.
Ya fedha zao.
Yes.
Ya mamlaka yao.
Yes.
Kwa mamlaka ya jina la Yesu.
Amen.
Hiyo milango itafunguka kwa jina la Yesu.
Amen.
Nasema before we enter in September.
Yes.
That door is bound to open.
Amen.
This weekend is a weekend of open door.
Amen.
It's a weekend of open door.
Amen.
It is not by money.
Yes.
In the name of Jesus.
Amen.
By the Spirit of the Lord, doors are opening.
Amen.
There are places we cannot go. There are things we cannot do. Mwaya kusikia zile scenario, mtu anakuja nakwambia, Pastor, lakini kule wanajuana na watu wao. Ha, niliyemkuta pale anafahamiana na mtu wake. Niliyefika pale mimi sina hela ya kitu fulani. You wish you had enough money to advertise your business. Competitor wako, investment yake ya matangazo aliyoweka ni kubwa kiasi kwamba unajiwazia wewe. Na penyaje hapa? Natoboaje hapa? Huyu ana watu wengi kuliko mimi. Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Kwa wale wapenzi wa social media, unaangalia followers wake wa Instagram ni wengi kuliko wa kwangu. Followers wake wa TikTok ni wengi kuliko wa kwangu. Mimi na mimi nataka soko hilo hilo moja. How do I do? How do I do? How do I do? My sister, listen to me. Kuna wakati watu walipewa hela nyingi sana. Yesu akaja na option, nyinyi hela hamna. Yesu unafahamu kwamba na yeye angeweza kuwapa wanafunzi wake hela ili na yeye abadilisha ujumbe. Lakini nisikilize nikwambie, Yesu hakuwa hapo wanafunzi wake hela.
Yes.
Aliwaambia mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu.
Amen.
Nanyi mtakuwa mashahidi wangu.
Yes.
Ushahidi gani? Ushahidi gani? Ili mtakapoeleza watu alifufuka. Mtakapoambia watu tuliwaambia alifufuka. Mtakapoambia watu ni kweli alifufuka. Watu wasiweke maswali. Kwa sababu watu wataka kujua, how do we know alifuka? Mtawaambia hivi, the same power that raised Jesus, it is now with us. prove it to us. This business which is dead is coming back to life.
Amen.
This marriage which is dead is Amen. Coming back to life.
Yes.
So maombi yetu hayatakiwi tu kuwa Mungu naomba unisaidie nao, maombi yetu yanatakiwa kuwa Yesu jionyeshe kuwa umefufuka. Nionyeshe ile nguvu yako ya ufufuo.
Yes.
Iko wapi ile nguvu yako ya ufufuo kwenye biashara yangu? Iko wapi nguvu yako ya ufufuo kwenye ndoa yangu? Iko wapi nguvu yako ya ufufuo kwenye finance zangu? Iko wapi nguvu yako ya ufufuo kwenye maisha yangu? Because when it is there, that's when I can testify to the people that Jesus, you are alive.
Yes.
Tunataka tuwaonyeshe watu Yesu yuko hai. Tunataka tuwaonyeshe watu Yesu hayuko kaburini tena.
Amen.
Tunataka tuwaonyeshe watu Yesu yuko hai. Hatuwezi kwenda Israeli sisi kuwaonyesha picha za makaburi, but we can show them he is alive and he is in Tanzania also.
Yes.
He is alive and he is at Sinza also.
Yes.
He is alive and he is at Kariakoo also.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
We want to show our children Jesus is alive. We want to show our spouses that Jesus is alive. Inawezekana una argue, hawaamini tunachokiamini. Inawezekana ndugu zetu hawaamini tunachokiamini. Hawaelewi kwenye swala letu la kumwamini Mungu. Wanapotuona tunapokuja ibadani, wanaona kama tunapoteza muda. Wanaona kama sisi majinga, wanaona kama tunakuja kutapeliwa, wanaona kama tunakuja kupoteza muda. But we want to tell them that Jesus is real, Jesus is alive,
yes.
Jesus can do wonders. God, give us power. I pray in the name of Jesus.
Amen.
We will not talk much from this month.
Amen.
Hatutaongea sana kuanzia mwezi huu.
Amen.
Yesu atajionekania na nguvu zake.
Amen.
Akajionekania kwenye maisha yako na nguvu zake.
Amen.
Sema Yesu onekana uko hai.
Yesu onekana uko hai.
Kwenye jambo langu onekana uko hai.
Kwenye jambo langu onekana uko hai.
Wasiseme ninaamini kitu ambacho hakiko hai.
Wasiseme ninaamini.
Wakaseme naamini kitu ambacho kiko hai.
Wakaseme naamini kitu.
Onekana na nguvu zako. Onekana na mamlaka yako.
Onekana na mamlaka yako.
Onekana na nguvu zako.
Onekana na nguvu zako.
Na mamlaka yako.
Na mamlaka yako.
Kwenye biashara yangu onekana.
Kwenye biashara yangu onekana.
Kwenye kazi yangu onekana.
Kwenye kazi yangu onekana.
Onekana uko hai.
Onekana uko hai.
Kwenye hili jambo langu onekana uko hai.
Onekana uko hai.
Uko hai ukiwatetea watoto wako.
Uko hai ukiwatetea.
Uko hai ukiwainua watoto wako.
Uko hai ukiwainua watoto wako.
Uko hai ukiwasaidia watu wako.
Uko hai ukiwasaidia watu wako.
Uko hai ukifungua milango yao.
Uko hai.
Onekana uko hai.
Onekana uko hai.
Sema Jehova onekana uko hai.
Jehova onekana uko hai.
Yes. Sara bakataya ba.
Amen.
Onekana uko hai.
Onekana uko hai.
Satora bakaya ba. Onekana uko hai.
Onekana uko hai.
In my situation.
In my situation.
Bakataya balakata. Everybody pray now.
Rekopotozi.
Take your time.
Je take
it. Let him show himself.
Ya tekotori.
That he is alive.
Ya tozilibarata katulibayata. Retozebe katalida bayani toku. Rebetane mandisi kitorini mazo. Rekopotozi nikatara libayato. Peradi bakatalida banasi. Ebrani mazune marakito mona. Intezeli mende kuzebo. Eto shakati labagayadi. Repeteni manduzi ya kata. Yata kito libarutia. Ete reke pekuzudia. Berane makakazuni mahoti. Inteliba kuzani mandu. Rebadina mazagala na mandi. Reketeli dikizodiba. Rakopati kazune maradi.
Onekana na nguvu zako.
Jeride bondo kuzane.
Ya kwamba uko hai.
Very clone tazala baya.
Na mamlaka zako.
Hezotika lati.
Ya kwamba uko hai.
Rekopote zida kataya.
Shapito rabiza.
Rekopoto digelebedi.
Shakito labaya.
Zebrede kopotunia.
Yes Lord.
Eri clone du jakate. Rakopoto dijegetele. Rapatana na mandete deba. Ya nevele ni mozine vekati. Ako talina bahakadine. Intozele vediko du. Atuzali barada bakayada ratabaye dona interele marereye korada bakatara na madi ratuzale barodo papa yetezebe kutabanedi ratakatudisha intekezutika rakopagatadadi arebareda barano mandi rapakata liga baradu rekepakatite shelege itazala barada rebadia katutisa rekozandita kade Rapopoto
sikotali
yatezene mendi
goli mantoria balita
repelene mandi zeledi apranene dijeneta retukito delebe adoshete kido adibrani badidi antuzele baroda rakopaka didide jerede badiga donna parada bakiti kido randuzi
wasiseme ninaabudu Mungu mfu
yakotu jaketo itazakridija
wasiseme Yesu hajafufuka
rakotu jakataradi Paragladije de dia.
Wasiseme Yesu hayupo.
Yatuzentela.
Wasiseme ninachoamini kinanipotezea muda.
Rekopoto dija. Rakoza de garaba.
Nipe ushahidi.
Paragladuze leba.
Ulisema nitakuwa shahidi wako. Nipe kwa ushahidi.
Katuje leba. Ito zombla.
Ah, shaliko tai.
Yandizo mentu gizo. Ente zelebrane dida.
Nipe ushahidi e Bwana.
Dizo lila. Jaradi glato.
Shakara.
Retu zebedia. Parako tidia. Ito zegevedi. Ati zegetuti. Parakla zobai. Ita banamando. Parakla zabida. Rapakata dija. Reketili gadani. Ente lezebegedi. Onte zubilati. Onte zobilatia. Into bele zubede. Ente benumanti. E prento zebedi. Itezelibi nubadi. E prededi de vedi. Aprade bada badushe. E preno zuzebaya. Ita talalada bazi. Arakla dadi. Eklati zadi. Atoze gadi. Parikladia. Eklato zebedi. Akrati gaye. Yete zedi bada. Rabagadi bozonda. E prando zizimono. Ija prando kadagaba. Paraklade. Yete klazode. Ita zaklade. Parane mosute. Ito klade bade, yete zebedia, aprati kayade, itazali barado, barovedida, teriklo zobondoja, perikla duzendi, itarane maduguze, etozorede, araklato kotina, ebrate kelindi, aruni makatidia, izoponi naja, ebrene dulazila, arakla duzebe, repeti, jade todiba, baro nugode, reklo zodisha.
So, naomba usome tena pale Mathayo nikuonyeshe kitu.
Mathayo sura 28 kuanzia mstari wa 11. Nao wale walipokuwa wakienda, tazama baadhi ya askari waliingia mjini wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi. Wakisema, semeni kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa.
Wazee wanafanya shauri. Wanasema hii habari ya kwamba Yesu amefufuka ikisikiwa na wengi itakuwa issue. Kasemeni wanafunzi wako walikuja usiku wakamuiba. Ndaka unisikilize na sikio la kiutu uzima. Si utu uzima wa umri, lakini utu uzima wa mambo ya kimungu. His statement is the same thing that is happening today in the body of Christ. It's the same thing. Ni kitu cha uchungu na cha kuumiza kwamba wanaokataa miujiza na uweza wa Yesu sio wapagani kwanza. Ni baadhi ya maaskofu, ni baadhi ya wachungaji, ni baadhi ya mapadre, ni baadhi ya watumishi wa Mungu. Unakuta wengine wamechachamaa kabisa, sema hamna mambo ya miujiza siku hizi. It's the same thing. Understand, for Jesus to be resurrected is a miracle. Sio usual, sio kitu cha kawaida. Mtu kufa na kufuka. Sio jambo la kawaida, fahamu hivyo. Kuelewa, Yesu kufufuka. Yesu kufufuka peke yake ni swala la muujiza. It's a miraculous thing. You see him alive, you should know it's a miracle. But I want to open your eyes. Do you hear these days the way miracles na matendo ya Mungu makuu yanavyopingwa kwenye makanisa? Kiasi kwamba mpaka anaonekana mtu anayefanya miujiza sasa anatumia nguvu za giza. Kwa hiyo ili Mungu awe Mungu au ili cha Mungu kiwe cha Mungu kifanyikeje? So we are reducing God to the place of normalcy. Tunamshusha Mungu kwenye ukawaida ili aelewane na akili zetu, ili akubaliane na akili zetu, wakati yeye anatakiwa kufanya mambo yasiyo ya kawaida, mambo ambayo akili zake hazichunguziki. Maana yake mambo ambayo akili zetu haziwezi kuyachunguza zikafanya vanyimu. But look today, the way people are propagating the power of God na kuiname na kuichafua nguvu ya Mungu. Of course, wapo watu wanaofanya fake things. Niwahi mwambia mtu mmoja, mpaka unaona watu wanafanya fake miujiza, kwanza wanakubali Mungu anafanya miujiza. Yeah, because they cannot do fake if they don't know God does that. Lakini number 2, mpaka unaona watu wanafanya fake ni kwa sababu there is a need for a miracle and they don't have power to produce miracle. Kwa gharama ya kumtaka Roho Mtakatifu na kumtafuta na kukaa naye, wao wamekataa kuilipa. Kwa hiyo kuliko kutumia gharama, ni bora kutumia fedha. Because even fake, they will use money. Ndiyo maana miujiza itakiwa kuishia kanisani tunafanya na mchungaji. Ikibaki nafanya na mchungaji tu, mnaleta maswali. Saa hizi natakiwa tuipige hii miujiza mitaani kwetu huko. Uweze kuambia marafiki zako, hii mambo kanisani kwetu mbona kawaida? Hii ngoma hata mimi mwenyewe mbona nagonga? Kwa miaka nasikia kuna mtu mmoja mfupa ulivunjika ukanyoka. Miaka kanisani kwetu kawaida, mimi mwenyewe napiga hizo. Nitafutie mtu alivunjika mfupa nikuonyeshe. Alafu anakupeleka pale. Hujiulizi maswali. Unakumbuka tu, ninayo nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yangu. Ninayo nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yangu. Baba, katika jina la Yesu, ninaamuru mfupa huu kuunga. Kumbuka, kinachounga mfupa sio jina. Kinachounga mfupa sio sauti yako. Kinachounga mfupa ni nguvu yake. Kazi yako ni kuamini tu nikisema, ile nguvu imeondoka. Yule mama aliitoa nguvu kwenye vazi la Yesu by faith. Biblia inasema hivi, Yesu anasema nguvu zimenitoka. Baadaye anakuja kumuuliza, ni nani aliyenitoa nguvu zangu? Yule mama anatokea akamwambiaje? Imani yako. Maana yake nini? The key to release power is faith. Kwa imani itaitoa nguvu saa yoyote. Yaani mtumishi anaweza akawa ajijiandaa, ametuza nguvu yake, lakini akipatikana mtu mwenye imani ataichomoa hiyo nguvu saa yoyote. Leo hii swala miujiza limekuwa ni maswali. Ni vitu ambavyo yani ni kama sasa kanisa la Mungu lenyewe limegawanyika. Halielewi. Tuamini miujiza au tusiamini. Ndio maana tumebaki kuanza kufundisha tu maneno mengi, kanuni nyingi, no miracles. Listen, this Jesus, he didn't start teaching. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka, ukienda pale ukifika kitabu cha Luka, Luka sura ya kwanza, anasema yale Yesu aliyoanza kufanya na kufundisha, sio kufundisha na kufanya, no, kufanya na kufundisha. Jesus started with miracles, then yes, he taught.
Yes.
Sisi tumekomaa, tuna shule na mafundisho na mafundisho na mafundisho na mafundisho. You know why? Because we want only to help the mind, because we could not solve the spirituality. Many pastors, many men of God wamekomaa na mafundisho kwa sababu uwezo wa kuzalisha supernaturality haupo. Because the only thing ambayo inaweza kueleweka na wasomi na watu wa kawaida ni ufahamu. Kwa wakitaka hawawini wasomi na watu wa kawaida, hawape tu mambo ya ufahamu, walishe fahamu zao, then wajisikie comfortable. So many pastors, they are teaching people so that they can have comfortability. No, we are not called to become comfortable.
Yes.
We are called to become extraordinary.
Amen.
Mambo ya kuishi kwenye kipato comfortable, mambo ya kuishi kwenye nyumba comfortable, mambo ya kuishi kwenye maisha comfortable peke yake itoshi. You have to live beyond comfort. Beyond comfort zone. Comfort zone is not your zone. Comfort zone can be hurting you, but because it's your comfort zone, you are staying there. Uje kutana na mtoto ambaye ananyaswa ndani ya nyumba ya mtu. Alafu anakaa tu hapo kwa sababu nisipokaa hapa nitapata watu wa kunisomesha. Kwa anateseka pale, ili tu apate wa kumsomesha. Lakini that's not comfort zone. I mean that's not our life. Hiyo sio ndoto yake. Mungu akutuitia tuishi kwenye comfort zone. Mungu alituitia tuishi kwenye ndoto zetu. Nyinyi wengi mnaishi kwenye comfort zone. Angalau wananipa mshahara 800 at least inatosha. Lakini deep down ndani ya moyo wako una ndoto ya kuwa na kiwanda. Ila unaogopa kutoka kwenye kuanzisha dudu lako. Kwa sababu gani? You are comfortable there. Mshahara wangu 800, kanyumba kangu kupanga kamoja. Sina ugomvi na mtu. Na karava four kangu maisha yanaenda. Hakuna. Hizo Lamborghini mnamwachia nani? Ferrari mnamwachia nani? Limousine mnamwachia nani? Grenadier mnamwachia nani? Baada ya mambo mengi na pressure ya tangu jana usiku na siku nzima, I was staying in my room leo, nikawa nimekaa. Now in my room there is a place where I normally sit and I look at the sea clearly. There is no any house after my house close to the sea. Wanaziita beach plot. So I was sitting there looking at the sea. Nikiwa nakunja mikono namna hii. I'm just looking. Mke wangu ananiuliza, "What's wrong? Are you okay?" Ngambia, no. After you have fought a lot of battles in a day, the only thing you need to do as a general, not to add more weight in yourself, just stay at your house inside your room and just looking at the sea and the ships and telling God, "You are mighty. You are so good." Now you should know, my neighbors are ambassadors. Maybe for starters, just to set the record straight. This is not bragging. This is challenging you to get out of your comfort zone. Where you are living, you may think is the best of life. Go to where people live. Maisha yetu, watu tunao wanaotuongoza, watu wanaotuhubiria, wanatujaza ukawaida. Watu tunajaza ukawaida. Tunaaminisha kwamba hapa uliporidhika. Hapana. There is the place which is better than where you are. Inawezekana kabisa ukafanya kazi Tanzania, ukawa weekend zako zote unapumzikia Dubai. It is possible. Na nikwambie kitu, sio anasa kwa wengine, that's their normal life. Nasikia ninachosema.
Amen.
Nauliza, mnasikia mnachosema?
Yes.
Tume underrate power ya Mungu. Tume underrate nguvu ya Roho Mtakatifu. My heart feels like crying, my brother. We have underrated the power of God. And this one, it will make Christian being tortured every single day. Ndiyo maana wa Kristo hatuna ujasiri. Hatuna ujasiri mbele ya wanasiasa. Hatuna ujasiri mbele ya vyombo vya sheria. Kwa sababu maisha yetu yenyewe yamekaa kijanja. We don't have confidence. Because there is no power. Walikuwepo mitume huku, walikuwa wanapelekwa magerezani, wakifika kule karoba shata magereza na dodoka chini. Kwa hiyo unajua kabisa ukimchukua Paulo ukampeleka gereza jingine, mna ajenda kujenga gereza jingine. Fikiri wewe jamaa, mnampeleka Ukonga. Linapasuka. Sasa basi tumtoe Ukonga, tumpeleke wapi? Segerea. Anabomoa na Segerea. Alafu akibomoa hatoki. Sasa niko hapa. Tuendelee. It was power of God. Sisi sasa hizi hatuna power. Maneno mengi. Na kuoteana ndoto. Nimeota. Hizi zote kuotaota hizi. It shows there is no power. Because you are not even supposed to dream. You are just supposed to wake up in the morning and see visions. Ndio kile ninakwambia, you are not called for comfort zone. You are called for extraordinary life. You are not called to live comfortable life. You are called to live extraordinary life. Hallelujah. Kwani kuna ubaya gani wewe kumiliki magari yako sita peke yako? Kuna ubaya gani wewe kumiliki Mercedes trailer ambayo yanapeleka mizigo Zambia yanarudi? Kuna ubaya gani wewe kumiliki kiwanda chako mwenyewe? Kuna ubaya gani wewe kumiliki your own private jet? Jana nilikuwa namsikiliza Mheshimiwa Rais akata anazungumza na wakuu wa bodi mbalimbali. Anasema alikuwa anawaza kuna kipindi wawekezaji wa sukari kutoka nje ya nchi, wale waliowekeza sukari ndani, anasema walikuwa wanataka kupandisha bei mpaka sukari kilo ifike 6000. Actually by the maneno nasikia iwahi kufika 6000. Why? Kwa sababu hatuna internal investors wa kuinvest kwenye sugar. Kwa sababu gani? Ni capitalist, ni private sector, so everything they do is private. Ni wa binafsi. They just want to make profit. They don't consider life ya people. Wa Tanzania uwezo wao wa kawaida kununua sukari 6000, manake unasema wanaka watoto wa Kitanzania wa kawaida wanywa uji na chumvi. Nelewa maana ya sukari kilo 6000? Simply we don't have internal investors ambao wanamuelewa Mtanzania, ambao hafanyi kwa sababu ana njaa, ambaye hafanyi kwa sababu ana dhiki, anataka ku provide service with a minimum profit. That I can get minimum profit, but I can reach out to many people. Unajua getting profit, business wise, it has different way. Kuna wale ambao wanataka kuuza kwa minimum number, but to make big profit. Okay? Na kuna wale ambao wanauza for a large number, but with a minimum what? Profit. So you sell bulk, but in a minimum profit. Unaimaliza sukari unatengeneza tena, unamaliza sukari unatengeneza tena. Na kuna wale ambao we put in the high value price, alafu tunauzia watu wachache. Na yeye ni namna yake kutengeneza profit. Now what if we have quality industries that are made by indigenous, the internal investors, sons of the land, daughters of the land, with the power of the Holy Ghost, a lot of mind in them, with the fear of the Lord, deciding policy ya kiwanda chetu ni kutengeneza sukari na tutaiuza sisi kwa lower price with a high level of quality. We will get very minimum price profit. Kwa nini? Kwa sababu hata hao waliotakiwa kutufundisha kudea wanataka tuishi kwenye comfortable life. You cannot dare if you want to live comfortable life. Comfortable life inasema hivi, mfalme ametangaza tuinamie sanamu. Kwani tuna shida gani? Wacha tuinamie tu midhali tunakula. Comfortable life ni ile ya Misri, midhali tunakula matango, matikiti maji na nyama. Kwani tuje tufie jangwani? Wacha tukae hapa hapa. Ni heri tukae watumwa, walisema wale jamaa, ni heri tungekuwa watumwa kule Misri kuliko kuja hapa jangwani na kufa hapa. Imagine that language. Ndio maana Mungu hakuruhusu hata mmoja wao aingie nchi ya ahadi. Hawakuingia Kanani hata mmoja, because of comfortable life. If you're expecting you Mungu akupe comfortable life, you will never enter into a promised land, never. Even God hate comfortable life. Comfortable life ni akili ya kitumwa. Go for extraordinary. Go for more than your strength, more than your capacity,
yes,
more than your money, more yes, than your mind. That's when you need another supernatural power.
Amen.
That's when you need power. What power for if my education can solve everything? What power for? Ndio maana hakuna heshima kwenye mwili wa Kristo. Hakuna heshima kwenye kanisa. Ndio maana wasomi hawawezi kuheshimu kanisa. You know why? Because we live no more. Sio kizazi chetu kwa jina la Yesu. Mimi nimepania kwa jina la Yesu.
Yes.
See us doing beyond normal.
Amen.
Sema tutafanya zaidi ya kawaida.
Tafanya zaidi ya kawaida. Nakataa kuwa kawaida.
Zaidi ya elimu yangu.
Zaidi ya
mtaji wangu.
Zaidi ya mtaji.
Zaidi ya akili yangu.
Zaidi ya akili
yangu. Zaidi ya uwezo wangu.
Zaidi ya uwezo wangu.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
That's why we need power. Hata wao wanajua. Kuna baadhi ya vita hawezi kukalia, lazima wakaloge. Because they know the value of power. Wao wanaenda kuloga kwa waganga wa kienyeji, wanashifanya ushirikina. Because they need extra power to survive in there, because they don't want to live comfortable. Ili tu watu wapandishwe vyoo. Unajua kabisa elimu zetu haziwezi kusaidia, lazima tukaloge hapa. Look at us. Wao wanaloga alafu kwetu sisi wanakatisha tamaa. Wanatuambia hamna nguvu kwa Mungu. Wachungaji wote fake na wewe unaamini. Ndio kile ninakwambia, naye kupa hela na control imani yako. Find your own. Kwa sababu ukweli ni kwamba wale askari waliona Yesu akifufuka. Unajua mpaka hawa jamaa wanazungumza, wanawaeleza wazee kwamba alifufuka. Niamini mimi. Askari walimuona Yesu akitoka kaburini. Walimuona. Na kwa hivyo msiseme. Waliona show yote. Kwa sababu wanafunzi hawakuepo. Walinzi walioamkia asubuhi ya siku ya tatu ndio waliona show yote. Jiwe linasogezwa, waliona. Tetemeko linatokea kaburini, waliona. Tena Biblia inasema hivi, alipofuka Yesu akufuka peke yake. Na makaburi ya pembeni watu walichomoka kwa sababu the power of resurrection paraka shete.
Yes.
The power of resurrection was around the place.
Yes.
Anasema maiti zikaingia mtaani. Watu walioko wamekufa jana juzi wako mtaani wanatembea barabarani. Haya, Yesu akufuka na hao wengine. Na hao wengine. Yes. Come on. Ile nguvu ya ufufuo ikafufua akili zetu.
Amen.
Yale maidea yako yafufuka tena.
Amen.
Zile ndoto zako za sekondari ziamke tena.
Amen.
Zile ndoto zako wakati uko mtoto ziamke tena.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Brother, hii ndio sababu kwa nini Yesu anasema mtu akiupokea ufalme wangu kama mtoto mdogo. Kama mtoto mdogo. You know why? Kwa sababu tukishaanza kuwa watu wazima, too much reason. Too much reason. Angalia ndoto za watoto. Mtoto ni mdogo lakini anaamini anaendesha gari. Sasa hizi wewe huamini kama unaweza kuendesha gari. Unajiangalia kipato chako, unaangalia elimu yako, azamu. Gari nitaendesha mimi. Anasema, "Waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa Mungu ni kwa watu kama wao." Do you know the meaning of that? Jesus is showing us watu wakiupokea ufalme wa Mungu kama watoto wadogo. Na do you remember ufalme wa Mungu nini? Anasema mkiona nguvu ya Mungu inafanya kazi. Mkiona tunatoa pepo kwa kidole cha Mungu, kwa Roho Mtakatifu, maana yake nini? Ufalme wa Mungu umekuja. Maana yake ufalme wa Mungu nini? The presence of the power of God. Do you remember your dreams when you were a little girl? Do you remember your dream when you were a little boy? Do you remember ulikuwa ukienda kutengeneza viumi nyumba kule beach au kwenye nyumba za matope? Ulikuwa unatengeneza paka gorofa. Do you remember? Saa hizi unaona ni sawa kabisa kukaa Sinza kidimbwini. All dreams are gone. Because now too much reasoning. Unapiga hesabu nyingi sana now. No power. I can never forget this. Siku moja babangu alisafiri akarudi nyumbani akaniletea kigari cha njano. Nikiwa mdogo, I can never forget this. I don't know if I was standard 5 or standard what, but I was very young. Siwezi kuisahau ile picha mpaka leo. Aliniletea kigari cha Nissan Patrol. I started to fall in love with Nissan Patrol when I was young. Right now I own Nissan Patrol old model. I am with it. I couldn't rest. Sikuweza kuithamini gari nyingine yoyote maishani mwangu isipokuwa Nissan Patrol. So I will rest only when I get Nissan Patrol. So when I got Nissan Patrol, then that's where I chose to have another car of other option. But I have Nissan Patrol just for checkup. It is just there. Just to clean my heart, to tell myself my childhood dream is there. follow your dreams. You are envisioned, you are envisioned, you are living in a mansion. Where are they now? Where are they now? Wamekushusha kwenye level ya kawaida. Hamna jipya. Too normal, too ordinary. Na wachungaji wetu na wenyewe wanakoma umo umo. Too ordinary. Where is the power of God now? What the power of God for now? Why are we praying if the only thing we can get is normal? Why should we pray if whatever we are praying for, we can get it by education? This is the reason why what wenzetu ambao waji makanisani wanatushangaa. Mnaenda kuomba nini wakati hicho kitu mnachokiombea tunaweza kupata kwa elimu tu? Si usome upate hiki kitu. Because they think we are praying for normal things. Come on, people. Come on. We should pack some yacht there at Yacht Club. Wajiulize maswali kwa elimu yake huyu. Ametoa mpira. Wakicheki portfolio zako. Wakija wakifanya auditing, everything is clean. Wakuulize maswali, brother, what are you doing? Naambia, I have the power of the Holy Spirit.
Yes.
Shout, all things are possible.
All things are possible.
And I'm gonna make one.
And I'm gonna make one.
Ndio maana wapagani wanatushangaa. Wako radhi wanatukana Mungu wetu. Wewe unahangaika na maombi ya nini? Ile unalohangaika. Unalohangaika nao si unaweza tukapata kwa shule. Kasome utapata. Ana kama ana make sense. Kidogo naanza kurudi nyuma, huendi kanisani tena. Nguvu ya kwenda kwenye ibada inakatishwa tamaa. Unaona hakuna maana na kuja ibadani. Every day, that's how they kill your power. That's how they kill your devotion. Because you know, you don't have motivator. Huku ndani hamna push, there is no drive to seek God. Sema nakataa kuwa kawaida.
Nakataa kuwa
wa kawaida.
Nakataa kuwa
wa kawaida.
Nakataa kuwa kawaida.
Sema hivi ni hivyo. Kabla mwaka hujaisha, nitaketi na wakuu. Nitaketi na wakuu. Nitakaa pamoja nao. Nitakula pamoja nao. Nitaishi pamoja nao. Sema kuna siti yangu. Kuna siti yangu katikati ya wakuu. Iko kiti changu kipo. Haleluya.
Amen.
Unatakiwa uwe mfungwa gerezani na huna ndugu yoyote Misri na wala umtegemee mtu yoyote, alafu umwambie mfungwa anayetoka, ukifika kwa Farao unitaje. Why? I see myself there. Sijioni hapa kwenye gereza.
Yes.
Unajua kwa Farao Yusuf una qualification gani? I don't care. Yusuf unanena na kujua? I don't care. What I know, kwenye kiti cha Farao I see my position there. Yeah. Sema nakataa kuwa wa kawaida.
Nakataa kuwa wa kawaida.
This is the reason why you should really take care who preaches to your heart. Yanayoingizwa kwenye fahamu zetu yana uwezo ya kutufanya tuwe slow au tuwe faster. Wewe hautachelewa. Nasema hautachelewa. Nasema hautachelewa. Nenda kwa watu watanawaambia, so far tumecheleweshwa sana. Tukimbie ndugu yangu, tumecheleweshwa sana. Tumecheleweshwa sana. We need power of God now. Kuna watu ni watundu tu. Watundu tu. Hawana hata Roho Mtakatifu. Ila wanaweza kuinvent vitu vya ajabu kabisa. Sembuse sisi ambao tuna roho ile ile iliyokuwa ndani ya Bezaleli ile ile, and there is no invention we are bringing on the city. I'm a kile vrakshele vrankto labire haste. Spending times to pray. Tu mmoja leo aka comment kwenye mtandao akaandika akasema, wachungaji ni watu wa kulaumiwa sana kwa sababu mnakaa na watu muda mrefu sana huko. Siku nzima mnakaa nao kwenye maombi. Mnapoteza muda wao. In my heart, Nikasema, do this dude know what he's saying? Does he know what he says? Does he know that he doesn't know what I know? Nafanya watu wanaona kama makanisani ni maeneo ambayo mmekuja kupotezewa muda. Because this is not a power center. This is supposed to be a power center where when we come here, watu washindani wetu waogope kwamba Jumatatu huyu akitokaga ibadani, Jumatatu yote atuuzi sisi, anauzaga yeye tu.
Yes.
Nasema hiyo ndio itakuwa historia ya maisha yako.
Hema.
Umaliza kuuza wewe watauza.
Hema.
Say, I have power.
I have power.
I will sell before them.
I shall overtake them.
Hakuna maelezo ya kutosha kilichompeleka Daudi ikulu ya Sauli. Hakuna maelezo ya kutosha. Changamoto imetokea, jina lake ndo limetokea. Who brought his name there? Hata aliyelipeleka hilo jina hajulikani. Biblia inasema tu mtu mmoja akasema, I speak in the name of Jesus.
Amen.
Majina yetu yatatajwa sehemu za heshima.
Amen.
Na hatutajua nani ameyapeleka.
Amen.
Majina yetu yatapelekwa sehemu za maana.
Amen.
Na hatutajua nani amepeleka.
Amen.
By the power of the Holy Spirit.
Amen.
Let your name go in high places.
Amen.
Let your name go in high places.
Amen.
May your name appear in high places.
Amen.
By the power of the Holy Ghost.
Amen.
May your name appear in high places.
Amen.
So that people may say,
yes,
surely the Lord exists.
Yes.
Surely the Lord exists.
Yes.
They shall say, surely the Lord exists.
Amen.
They will say, surely Jesus is alive.
Amen.
Surely,
yes,
Jesus is alive.
Amen.
May your name be found in high places.
Amen.
May your name be found in high places.
Amen.
Beyond your expectation.
Amen.
Beyond the expectation.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
If you believe, can I hear loud as amen? Thank you, Lord Jesus.
Hallelujah.
Look the way we are finishing this year. Some of you, my sisters and my brothers, mlianza mwaka huu hamna hata ndoto za kwenda nje nchi.
Yes.
But suddenly mwezi huu wa 8,
yes,
unaanza kuiona possibility.
Yes.
Unaanza kuiona possibility.
Yes.
Unaanza
yes,
doors are opening for you.
Amen.
Jesus are being released to you.
Amen.
By the power of the Holy Spirit.
Amen.
May you see that possibility.
Amen.
May you achieve your dream this year.
Amen.
May you see your dream coming to pass.
Amen.
I see you in China.
Amen.
I see you in Turkey.
Amen.
I see you in France.
Amen.
I see you in Europe.
Amen.
I see you in America.
Amen.
May the doors open for you.
Amen.
They should say, we thought we know her. With wametupimia sana. We thought we knew him. Ha! Ona kaje mjini haja kusingizia jambo? Kwamba huyu itakuwa kuna mtu anamsponsor huyu. Yeah, yeah, yeah. His yes. name is Jesus.
Yes.
He is alive.
Yes.
He is alive even today.
Yes.
I say he's a... Jesus is alive.
Yes.
And we will show them by action.
Amen.
Jesus is alive.
Yes.
I say Jesus is alive.
Yes.
And we will show them by action.
Amen.
We will show them by his power.
Amen.
The Bible says in the book of Romans chapter number 8.
Yes.
The same spirit.
Yes.
That raised Jesus from the dead.
Yes.
The same spirit.
Yes.
The same power.
Yes.
Roho ile ile.
Yes.
Iliyomfufua Yesu.
Yes.
Nguvu ile ile.
Yes.
Iliyomfufua Yesu.
Yes.
Sasa inakaa ndani yenu.
Amen.
Sasa inakaa ndani yenu.
Amen.
Itauisha miili yenu.
Yes.
Itauisha CV yako.
Amen.
Itauisha mitaji yako.
Amen.
Itauisha biashara yako.
Amen.
May that power work now.
Amen.
Sawa. Tunakubali. Watu wana fake miujiza ya vipofu.
Yes.
Sawa, na mimi nakubali. Kuna watu wana fake miujiza ya viwete, sawa. Ila muujiza wa kwenda nje ya nchi. na wenyewe ni mefeki. Muujiza wa duka kutokea, na wenyewe ni mefeki. Muujiza wa kukaa na wakuu, na wenyewe ni mefeki. May a supernatural miracle appear to you.
Yes.
Something unquestionable.
Yes.
Something unquestionable.
Yes.
Muujiza usio na maswali swali.
Yes.
Muujiza utakao maliza utata wa maneno.
Yes.
Muujiza utakao nyamazisha maneno.
Yes.
Oh, mwezi usiishe.
Amen.
Siku tatu zilizosalia.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Yes.
Kabla ya tarehe moja mwezi wa tisa, ninakuombea kwa jina la Yesu. Ukutokee muujiza.
Yes.
Utakaomaliza utata wa maneno.
Amen.
Watu wakajue nini kiko ndani yako.
Amen.
Watu wakajue ni roho gani nafanya kazi ndani yako.
Amen.
Watu wakaseme,
yes,
Mungu anayemwamini ni wa kweli.
Amen.
Watu wakajue ni Yesu yupi anakaa ndani yako.
Amen.
Watu wakaseme wenyewe,
yes,
kweli anaomba kweli.
Yes.
Tumejua kweli ana ibada.
Yes.
Wataiona promotion isipotakiwa kuwepo.
Yes.
Wataona kuinuka isipotakiwa kuwepo.
Yes.
Watauona mlango uliofunguka hapa.
Amen.
Somebody shout hallelujah.
Hallelujah.
Somebody say it's my time.
It's my time.
It's my season.
It's my season.
By the power of the Holy Ghost.
By the power of the Holy Ghost.
Umeona ile kiweta amekaa mlangoni. Miaka yote tumemuona. Miujiza ya mitume hiyo. Mtu kachapa pao pa. Kaingia ndani. Yesu kufufuka. Tuliwapa watu hela wakanyamazisha. Haya hii. Tunawapa nani hela waseme huyu kiweta hakuwa pale nje. Na kila mtu alimuona. Nasema hivi.
Yes.
Ile ile aibu aliyokuona nayo.
Yes.
Ile ile.
Yes.
Kile kile walichokucheka nacho.
Yes.
Lile lile walilokuwa nakushangaa nalo.
Yes.
Bwana ugeuze uteka wako.
Amen.
Bwana ugeuze aibu yako kuwa utukufu.
Amen.
Bwana ugeuze maumivu yako kuwa kicheko.
Amen.
Bwana ugeuze machozi yako kuwa kicheko.
Amen.
Somebody say I receive.
I receive.
Aliko pretense seta.
Yes.
Ah. I thought we know this guy.
Yes.
Kama nawaona washikaji zako leo maliza nao chuo.
Yes.
Wakati unakomana na PT.
Yes.
Waliposema jamaa anapoteza muda.
Yes.
Si wenzako tunakimbizana kuajiriwa.
Yes.
Yeye anapoteza muda.
Yes.
Ghafla saa hizi wanashangaa.
Yes.
You drive what they don't drive.
Yes.
You stay in the house that
Yes.
You stay in the house that they don't stay.
Yes.
You live in the street you want.
Yes.
You have two businesses that they don't have.
Yes.
You close the portfolio that they don't close.
Yes.
You close money that they don't close.
Yes.
You go in street that they don't close.
Yes.
Ukijumlisha safari zako.
Yes.
Ukichukua passport yako ile.
Yes.
Mihuri yako.
Yes.
Ndani ya passport yako.
Yes.
Haifanani ya kwao.
Yes.
Kafa binvu narudi nawaambia.
Yes.
Yesu niliyemfuata hakudanganya.
Amen.
The Jesus I followed is not a liar.
Yes.
May Jesus show up himself.
Amen.
Baba waonyeshe hawa.
Amen.
Jifunue kwao.
Amen.
Yesu jifunue kwao.
Amen.
Onekana kwao.
Amen.
Na kuomba Yesu onekana kwao.
Amen.
Ili wajue umenituma.
Yes.
Onekana kwao.
Yes.
Ili wajue umenituma.
Yes.
Onekana kwao.
Yes.
Kabla ya tarehe moja mwezi wa tisa.
Yes.
Onekana kwao.
Yes.
Kwenye mambo yao.
Yes.
Kwenye biashara zao.
Yes.
Kwenye ndoa zao.
Yes.
Kwa watoto wao.
Yes.
In the name parakatanapa.
Amen.
Ah. Usizuie nguvu yako e Bwana. Pita kwenye biashara zao. Pali karada baya. Pita kwenye ndoa zao. Pita kwenye miradi yao. Fufua vilivyokufa. Shataka paradea. Rapakata yapa. Nguvu za Roho Mtakatifu hizo zinapita huko kwenye biashara yako. Kama zinavyoingia kwenye mwili wako sahihi. Hiyo ni ishara. Kinachokutokea sahihi ni ishara. ni ishara. You shall be lifted. Unquestionable dominion. Unquestionable authority of God. Sketeleban. Rapentelikish. Tiza toshle. Masuya takibo. Zublatenja. Tatenoja. Laktoragira. Leparostelikish. Sinyamaze. Yesu sinyamaze. Sizuilie nguvu yako kwao. Wasiseme tulipokuamini tulipoteza muda. Angalia vicheko vyao juu yetu. Angalia mocks zao. Angalia mabezo yao. Showcase your power. Tusiombeombe kwao tena. Tusikae kwenye milango yao kuombaomba tena. Jehovah, this time show up. Show up with your power. Shakito prakateles. It is only by power. It is only by power. That's how we can show God. Words are cheap. Anyone can talk words. Paulo anasema nilipokuja kwenu, I didn't come with enticing words of human wisdom. I came with a demonstration of power. I came with a demonstration of power. Hatutajadiliana nao tena. Hatutawashawishi tena. They will see power at work. Aya pale kostore paya. Lindora paliketo. They cannot keep on mocking the church. They cannot keep on mocking the car. Kalikorena. The power of resurrection came with the earthquake. If there need be for the earthquake, Lord, show up with your power. Nguvu yake ikitokea, tetemeko inatokea. Nguvu yake ikitokea, kishindo kinatokea. Fanya tukio hapa mjini, Jehovah. Fanya tukio. Do something in this city that will show your power is with us. Do something in our names. Do something in our businesses that will show your power is with us. Ilontore makai. Tufanyie matukio mjini yatakayoonyesha tumechoka kuongea maneno mengi. Move with your power, Lord. Rapalino moshakata. Kama ni maneno kila mtu anaongea. Every religion teaches the word. They have their own words. Kila dini na kipindi cha mafundisho yake. But only us, we have been given the grace to demonstrate your power. Your resurrection power. Your resurrection power. Eya parantele kaso. Move in our finances. Surprise us with ransom of money. Surprise us with financial breakthroughs. We are tired of comfortable life. Take us to extraordinary life. Extraordinary life. More than ordinary. Beyond normal. Supernatural life. Supernatural life. Mention us in the tables of greatness. Let our names be summoned in the tables of greatness. Ratilo kondile bra. Shakita bralio. Repalange gezos. Secure your high place. Secure your high place. See possibilities. Where are your childhood dreams? They are possible. They are possible. They are possible. Take all the reasoning. Take away all the reasoning. Allow supernatural power to work, to open doors for you. There is no limit in God. There is no limit in God. You can go as high as you can. You can mention any kind of thing. Yeye amesema omba lolote. It may sound crazy to men, but to him it's possible. When he said, ask anything, anything in my name. You can ask God for your own island. You can ask God for your own house. Anything is possible. Something unquestionable. Give me something unquestionable that they will say, surely it is God's power. Surely it is the power of God. Something unquestionable. Kitu kitakacho ondoa maswali juu ya imani yangu kwako, mashaka yao juu ya imani yangu kwako. Something unquestionable. Yes. Take it higher. Ask him anything. Those crazy childhood dreams. All things are possible. He said all things are possible. Something unquestionable. His power can do anything. Ritalio satai. We have limited his power so much. We have limited him so much. Tumemlimiti Mungu sana. Anataka kufanya makubwa. Ila tumemzuia kwa sababu ya fahamu zetu. Na mafundisho tuliyowahi kuyasikia. Remove the limitations. Take all the limitations away. Hey! Shaka! Paloshimenena. Rapalike domaya. The impossible shall be possible. Watatutafuta. Watatuitika. Watatuitika. Watu wasioitikaga kwa wengine wataitika kwetu. Watu wasiofuataga wengine watatufuata sisi. Kali iskapai. With your power. With your power, Lord. Resurrect that which was dead. Resurrect that which was dead. Yesu ulipofufuka, makaburi mengine alifumuka kwa nguvu ya ufufuo. Makaburi akafumuke. Waliozikwa wakafumuke. Majina yaliozikwa yakafumuke ghafla. Walikotuzika wakashangae tumetokea ghafla. Waliposema hatutatokea tena wakashangae tumetokea. Waliposema hatutaonekana tena wakashangae tumeonekana. Waliposema hatutainuka tena wakashangae tumeinuka. Waliposema hatutafanikiwa wakashangae tumefanikiwa. Waliposema hatutapata wakashangae wakaone tumepata. Waliposema hatutaongezeka wakashangae. Hakuna pa kutuweka, tumeongezeka sana. Eliborate shakilomende rapionani inomakineteania funema oribananoshe rebala. Make our dreams come true, O Lord. We have crazy visions that only your power can support it. Only your power can fund it. With evidence.
Yes. My
sister, with evidence.
Amen.
You'll have September to remember.
Amen.
September to celebrate.
Amen.
Before September 1st.
Yes.
You'll laugh again.
Amen.
You'll have that money you're looking for.
Amen.
You'll have those people you're looking for.
Amen.
Get ready. Abroad is calling you.
Amen.
I told you.
Yes.
I told you. Mi naomba tu wewe mwenyewe ujifanyie assessment. Nenda nyumbani. Alafu ka check January yako ilikuwaje. Jifanyie tu assessment. You will know there is a movement of God in your life.
Yes.
Ambayo is unquestionable.
Yes.
I pray in the name of Jesus.
Amen.
They will not stop you.
Amen.
They cannot stop you.
Amen.
Maelfu ya wapinzani.
Yes.
Wa maisha yako. They cannot stop you.
Amen.
Because you are going ahead with the power of God.
Amen.
You have passport? You have passport? Get ready for China this year before it ends.
Amen. Yes.
Go there. Na weka fungashi li mzigo lako.
Amen.
Sio kila siku naenda kujumua kariako. No. Naenda huko huko na weka chambue vya kwako.
Amen.
Kuna unachokitaka bado hajakuletea.
Yes.
Ndio kile nakwambia, kuna unachokitaka bado hajaniletea. Na ndoto yangu. You shall go there.
Amen.
Unquestionable power of God.
Yes.
Unquestionable results.
Yes.
Unquestionable results.
Yes.
Unquestionable miracles.
Amen.
Yaani unawaambia hivi. Oh, chungaji feki feki feki. Unawaambia feki kwenye nini? Unaona miujiza anayofanya? Eti kiwete anatembea anambia fresh. Tufanye wale ni feki. Tell me about me. Tell me about me. Nilikuwa nauza tu Instagram. But now I have this shop here.
Amen.
Tell me about me.
Yes.
If this is not the end of God. Unquestionable results.
Amen.
That will definitely show that yes. Jesus is alive.
Amen.
That Jesus is alive.
Amen.
Mungu akufanyie muujiza huo.
Amen.
Nimemuomba Mungu na itatokea kwako.
Amen.
Ndoto yangu nataka huduma hii.
Yes.
Irekodiwe.
Yes.
Nchi hii kwa unquestionable change of life of people.
Amen.
Unquestionable change story of people.
Yes.
Your parents will look at you like this and say, my God, what is happening here?
Yes.
And you tell them, Jesus is alive. Jesus is alive. Anaweza kufufua waliokufa.
Yes.
Mimi ambaye nilipoteza matumaini yake.
Yes.
Oh, he is alive working things in me.
Amen.
Kio kiji na kuambia yuko hai, anafanya kazi yake ndani yangu.
Yuko hai, anafanya kazi yake ndani yangu.
Cannot wait to finish this. Matendo ya Mitume chapter number 4 on Sunday. I will show you things there that you have never believed. Nafikiri kwa nini Yesu anasema hivi, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Ni swala kiwete kutembea? Ni swala kwamba eti Yesu aliwahi kuponya vipofu? No! Wale watu wa Yerusalemu walimuona akiwa anaponya, huhitaji kuwapa ushahidi. Walimuona mpaka akamwambia Yesu umesulubiwa. Kwa sababu baada ya Yesu kufa, it was disappointment to everyone. Like, we expect this guy does miracles. Mbona sana fanya vitu vya ajabu tena? Kwa nini hawezi kushuka? Wataalamu wa mambo wanasema hivi, watu walikuwa wanashangilia, sio tu kwamba walikuwa wanamtukana. Sio kama tulikuwa tunambeza. No, wengine wako wanasema hivi, si kwa twende tukaone yule mwamba atashuka tu. Hakushuka. It was a disappointment to the followers. Do you know what was happening in Peter's heart? Expecting that, man, you can come down, show them what you can. And Jesus is there. Anadhalilishwa. Yohana yuko pale anamwangalia. Anasema, can't you do anything, man? Come down, man. I know you can. Mekaa kimya. Lakini anamwambia, lazima nimalize safari. Nikiishia msalabani peke yake. Wakija kufaga watu kwenye maisha yenu, mtashindwa kuwafufua. I wanna go there ili kuimaliza na nguvu ya mauti pia. That's why it was necessary for him to die. Story haikuishia kaburini tu. The man went to the grave. Wakamzika. Lakini ndani ya mioyo yao anawaambia hivi, nitakufa na siku ya tatu nitafufuka. Siku ya tatu nitafufuka. So they were walking with that promise. Wamekaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Yesu mwenyewe akusubiria hata iishe. Yaani unajua Yesu akufuka mchana. Hakusubiria hata siku ya tatu ifike mchana. Alfajiri na mapema. Ama lekshe gida hasto. Sawa ni siku ya tatu. Ndio waiki hivyo. Oh yeah. Nasema.
Yes.
Kabla ya September 1.
Yes.
Amjelewa nachokisema.
Yes.
Sawa ni siku ya tatu.
Yes.
Ndio mapema, ndio asubuhi asubuhi.
Yes.
Nikukuonyesha ana haraka ya kukusaidia.
Amen.
Kuliko wewe ulivyo na haraka ya kusaidiwa.
Amen.
Ana haraka ya kukutoa hapo.
Yes.
Kuliko wewe ulivyo na haraka ya kutoka.
Amen.
Somebody is coming up this month.
Amen.
Sema before Sunday.
Before Sunday.
He will show up.
He will show up.
Mwambie jina lako. Hapa. Nimejua. Kumbe ilikuwa ni ya tatu lakini haikuwa mchana. Do you know the meaning of that? Yaani kama kule kaburini alikuwa na kitu kitu. Ni kama hizo kama hivi. Faster, 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 faster. I want to see Peter.
Yes.
I want to see John.
Yes.
I want to see Timothy.
Yes.
I want to see Mary.
Yes.
I want to see PT.
Yes.
I want to see. I want to see. I want to see. I want to show them I'm alive.
Yes.
I want to show them.
Yes.
I'm alive.
Yes.
I want to show them I'm alive.
Yes.
Say Jesus is alive.
Jesus is alive.
Kuanzia leo.
Yes.
Kuanzia leo.
Yes.
Hili ndio agano tunaingia naye.
Amen.
Hatutakaa kwenye changamoto yoyote.
Yes.
Zaidi ya siku tatu.
Amen.
Nasema kuanzia leo.
Yes.
Nguvu ya Roho Mtakatifu.
Yes.
Inaweza kuvumilia siku ya kwanza.
Yes.
Siku ya pili itavumilia.
Yes.
Siku ya tatu ili tumalize mwezi huu.
Yes.
Leo ni siku ya kwanza.
Yes.
Kesho ni siku ya pili.
Yes.
Jumamosi ni siku ya tatu.
Yes.
Kwa hiyo.
Yes.
Before Sunday.
Amen.
Before Sunday.
Amen.
That miracle is happening.
Amen.
I don't know who I'm talking to.
Yes.
Kuna mtu ana jambo lake hapa.
Yes.
Na hajajibiwa paka saizi na weekend inaelekea mwishoni.
Yes.
Kabla hawajaenda weekend.
Yes.
Kabla hawajafunga ofisi zao.
Yes.
I say before Sunday.
Amen.
The Holy Ghost will show up.
Amen.
Church, you know I like it.
Yes.
The way Romans put it.
Yes.
I say that the same spirit that raised Jesus from the dead, that same spirit now dwells in you.
Yes.
It can vitalize your mortal body.
Yes.
roho ile ile iliyomfufua Yesu, ile ile sasa inakaa ndani yenu, itauisha miili yenu, kazi zenu, biashara zenu zilizo katika hali ya kufa katika jina la Yesu.
Yes.
Somebody's name is being lifted.
Amen.
Kuna mtu jina lake lilikuwa limevivia vivia.
Yes.
The power of the Holy Spirit is going there.
Amen.
The power of the Holy Spirit is going there.
Amen.
Is go- degree yako ni kwani ulisoma? Lakini ni kama hujasoma. Degree yako haina kazi. Ni kama imekufa. Ni kama wazazi walipoteza hela zao. Wait. Before Sunday.
Yes.
That email.
Yes.
That call.
Yes.
That message.
Yes.
Something is happening in your phone.
Amen.
Something will happen in your email.
Amen.
Something will happen in your business.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Say, I cannot fail.
I cannot fail.
Go around to 5 people, tell them he will show up before third day. Sema siku ya tatu mapema, mapema. Mwambie yako hazitazidi tatu. No pressure.
No pressure.
Amen. Kama uko hapa na hujaokoka, njoo mbele tukuongoze sala hii. It's important. Tusishangilie alafu ukawa wewe hauko ndani ya miongoni mwetu. Yaani usi unapokuja kwa wala usijisikie hukumu. Proudly, proudly. Fuatisha sala hii, nyanyua mikono yako. Alafu useme Bwana Yesu.
Bwana Yesu.
Leo hii.
Leo hii.
Ninakupokea wewe kuwa Bwana.
Nakupokea wewe kuwa Bwana.
Na mwokozi wa maisha yangu.
Na mwokozi wa maisha yangu.
Ninaamini ya kwamba wewe Yesu.
Ninaamini ya kwamba wewe Yesu.
Ulikufa.
Ulikufa.
Na kufufuka kwa ajili yangu.
Na kufufuka kwa ajili yangu.
Na kwamba Kristo.
Na kwamba Kristo.
Mimi nimeokoka.
Mimi nimeokoka.
Kuanzia leo.
Kuanzia leo.
Kwa sababu ya imani yangu.
Kwa sababu ya imani
yangu. Ya kazi yako ya msalaba.
Ya kazi yako ya msalaba.
Ninashukuru.
Nashukuru
kwa upendeleo wako,
kwa upendeleo wako,
kwa wema wako,
kwa wema wako,
na kwa fadhili zako,
na kwa fadhili zako.
Hautatuacha hivi hivi,
hautatuacha hivi.
Utabariki maisha yetu,
utabariki maisha yetu
kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu.
Amen,
amen.
Baba, katika jina la Yesu tumekuwepo hapa mbele za uwepo wako, sisi pamoja na wenzetu walioungana nasi kwa njia ya mtandao, mahali popote pale walipo duniani, katika jina la Yesu. Father, in the name of Jesus. Wengine tulianza mwezi huu kwa machozi, lakini ona vicheko unavyoviachilia kwenye maisha yetu. Wengine tulianza mwaka huu na maswali, lakini tizama majibu uliyotupa ndani ya mwezi huu. Tunakushukuru. 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 Ikiwa leo ni siku ya 29, tunakushukuru. Baba, sifa na utukufu ni vya kwako. Sifa na utukufu ni vya kwako. Tukuzwe wewe peke yako. Uinuliwe wewe peke yako. Uliyetupa nguvu za kukuomba wewe mwezi mzima. Hii si kazi ya mwanadamu, bali ni mkono wako. Kuna wengine ni watumishi wako wa Mungu kabisa, na huduma zao na makanisa yao wameungana na sisi live kila siku. Mungu, ninaachilia baraka kwenye kanisa zao, kwenye huduma zao. Ukatuinue tukawe wengi sana, tuliojaa nguvu yako isiyo na maswali, without questions.
Amen.
Ambayo watu wakiangalia watasema, hakika hii ni nguvu ya Mungu.
Amen.
Hakika huu ni mkono wa Mungu.
Amen.
I speak blessing in your people's life.
Amen.
I speak blessing in your people's life.
Amen.
I speak favor in your people's life.
Amen.
I speak increase in your people's life.
Amen.
Leo hii tumezungumza habari zako, ya kwamba wanafunzi wako walipaswa kuwa mashahidi.
Yes.
Lakini si mashahidi wa vile unavyoponya.
Yes.
Si mashahidi wa viwete wanaotembea.
Yes.
Maana hayo hata Wayahudi waliyaona.
Yes.
Ila mashahidi wa nguvu ya kufufuka kwako.
Amen.
Paulo akasema sasa nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. It is in your resurrection.
Yes.
That where we testify your power.
Yes.
Now Father, I pray. Ile nguvu ya ufufuo iliyokufufua.
Yes.
Ikafufue kazi za watu hawa.
Amen.
Ikafufue majina yao ambayo yalikuwa yamekufa kwenye maeneo ya watu.
Amen.
I speak in the name of Jesus, blessing of resurrection.
Amen.
Kuna baadhi ya watu hapa, watu watakwenda katikati wanasema mwefikia wapi?
Yes.
Ulikuwa umefia wapi?
Yes.
Because your things are going to be raised from now.
Amen.
I bless you.
Amen.
I bless you.
Amen.
I bless you.
Amen.
I bless you.
Amen.
In the mighty name of Jesus, I bless you.
Amen.
I bless you with a supernatural blessing.
Amen.
Mungu atufanyie mambo ya ajabu.
Yes.
Kuanzia leo kwenye maisha yetu.
Yes.
May we experience something bigger than our education.
Yes.
Than our capital.
Amen.
Vitu ambavyo vitafanyika kwenye maisha yetu beyond explanations of men.
Amen.
Vitu ambavyo our human reason cannot comprehend.
Amen.
I pray in the name of Jesus.
Amen.
Tumeona sana ambayo education inaweza kufanya.
Amen.
Tumeona sana ambayo faith inaweza kufanya.
Yes.
Lakini sasa Mungu tuonyeshe ambayo nguvu yako.
Amen.
Inaweza kufanya.
Amen.
Tupigishe hatua zinazofanana na nguvu yako.
Amen.
Oh, hatua zinazofanana na nguvu ya Mungu.
Amen.
Hatua. Hatua za faith zinaonekana.
Yes.
Hatua za hard work zinaonekana.
Yes.
Lakini hatua za nguvu ya Mungu zinaonekana pia.
Amen.
Tupe hatua zinazotokana na nguvu yako.
Amen.
I bless you today in the name of Jesus.
Amen.
You shall never be ordinary from today.
Amen.
No more comfort zone.
Amen.
No more comfortable life.
Amen.
You will now have supernatural life.
Amen.
Things will happen to you supernaturally.
Amen.
New tenders, new work, new opportunities.
Amen.
Supernaturally.
Amen.
Supernaturally.
Amen.
Mungu atupe miujiza ambayo tukiangalia.
Yes.
Hata watesi wetu watasema, haya sio maigizo.
Amen.
You cannot fake this.
Amen.
You cannot fake this.
Amen.
Only God can do this.
Yes.
May the power of God rest upon you.
Amen.
And do mighty work in your life.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.